sakano nzenka tebye kibono omubepo baba aline fulizo omulongo ne wunyiza lugaba bwawa gwe kyoto subira yakireta dala ekitiibwa kyembaga kipime kunze okirabanga kalo olugero baana bawaleyo nga bangi abenyiririra okukira nange empeta beyabuuse ejje kunze ne bwe nsanyuka maama tonenya nkitegedde leero nange kyokupapa kuno si kirungi mba butagumira nnyo bingi nandibuuse na mulaluba yono yekka mu bangi nze gwe ndabyasinga kino kyenjatula si bulimba peta yino nfuuse mufumbo omwoyo gwanga gutadde muloko sikyaseetulwa kyambalo kyange ekyobulamu empewo ne bwejja sikyatintima nakyalirwanga ne bankuba ku maaso nga sisiimye nga katonda wange atereseeyo kyansimu okumpumbawumba mazima nzaani awerekerwa enfaafa nesiimye maama essanyu lyange ery'obulamu likuze ndyeyo mu masanso labayonga bwe tukumba kamera bwe zimyansa abazadde bwe batudde bwe wamu kuzaala kujagaana yono yekka mu bangi nze gwe ndabyasinga kino kyenjatula si bulimba peta yino nfuuse mufumbo mulungi endabika ye bambi ne mu bantu alagikako era yeeyamye nti ne bw'abaala byansingako talikola nsobi mu mpisa ye muntu aliko ewaabwe bambi yafugwa nnyo mpoza abo be yalyanga ku ppaani nga bakyali abato nkulayiridde obutakigeza taata kumenya kakabadako akaweta kanga kandaze essanyu nga lwaki nkola embaliga nja kukwagala nga nkuwa ekitiibwa mukwano tokitya na bino bye nali neegemye okuzaala ngenze kusumulula sengagiro mperekereke bweru nkukuba akaama olabe engeri gye nawunda mwakabbo bange sikiriza wanumiriza dda bwe nnina ekyejo jangu onnyambeko naye ndowooza kateekwa kuba kawera nga nakanyanyu n'ekirala nze bye mpulira biwera biri mu kwokya gonja senga mvumbika n'alemu okujja mu ekyo mpagalwa basajja bazibu omussaawo mukabbo oluusi n'azira kubamu bwe kirijja n'azira owange baba ndikola ki kansabe ayi mungu kigwane walala nnyo bulijjo abenga nange mulaako enzibu miku saba taata nga bino ebiwedde amaka gaffe gabengamu eddiini okufuna emirembe olw'okulabirwanga k'enfaafa twewala okutabuka essanyu lyaffe mu kidaala era lyeriba ligenda mu bufumbo kabaya kasembayo kaako kadde mu bakadde ekisenge kyange omubadde byange kifuuye embaata ne wendi sange biringe pima sirisi wangu kitiwa cha mweche mbana nisenu mwanyo wechibunetaka
yono ye kamubanji ze kwenda vya singa chino chenja tulasibulimba peta ino mfuse mfumbo yono ye kamubanji ze kwenda vya singa chino chenja tulasibulimba peta ino mfuse mfumbo.
www.mp3ugandanmusic.com